Yeah. Your boy is so easy. Freddy way so easy.
Senior me a Rambo.
Make them
give
me. Chinga sakusirika. I got a crush on you. Hey, you are such a vakila scene, baby. Kwatanga gilasi ulichatika deliketo yatika. Nina love etali dairu teno kwafu mbebe. Mbebe uledo wasiri onti ulira. Kimi yonambo libizi teni ya ulikoli uledo. Ya gala love later intume messenger ulipeleta. Kambuze kuchira bojiami. Ngangu ita bebe. Mengu mpita ani. Ani kambuse bochira botia akuita bebe wengu mpita ani ani imi aliko wine on your body payo kachans kukole video isembira kubasi ay pretty girl you say me to love you adopt your sister na chikola every time I treat like a vista. Your body, my dog, yes. Yeah, akwe fasafuna bigato onyiri rok chira balala. So come to the daddy. Yo, Gucci Versace for your body, then necklace watch for my baby. Gucci rabotia, kambuse. Gucci rabotia. Nganguita bebe, wengu mpita ani. Kambuse, bochira botia. Nganguita bebe, wengu mpita ani. Echiga sakusirika, I got a crush on you. Hey, you are such over kilasi, bebe. Kwa tanga kilasi ulichatika deliketo yatika. Nina love etali dairu teno kwafu mbebe. Uledobo sirio ndi ulira. Imi yonambo libizi teni ya ulikoli uledo. Yagala love leta intume messenger ulipeleta. Kambuse kuchira botia. Nganguita bebe wengu mpita ani. Ani kambuse bochira botia nakuita bebe wengu mpita ani. Yeah, easy your boy so easy. Freddy way so easy. I can be so easy, make them busy.